Radio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde gonɗi bete talatare sappo e go'o lewru septembre hitande 2018 yamde jeene soki jankabu e koporopen Ousmane Niall bulɗo kabaruji ɗo Mamadi Keita to ɓoggi jande to on kumpitede wiide fa joni basiji ana jokkini waɗede ley laamu koro o faysi tawa kaltidal signinama hakkunde haaɓe e fulɓe ƴiwoɓe koro e bankas o kabaru ana wembi ɗum ɓen. Suutongoji kewɗi gaɗi ley Mali ley wakkatiji cakitiɗi ɗi suutaɓe ɓe fa joni e juuɗe nanguɓe ɓe goni honjotoɓe yogaɓe kollitiwide laamu o ana hani humcude hoore faɓe joppite. Min kala ley kabaruji ɗi haala gere o nokkuɗo himɓe kawritata sini hedde yogaɓe yo ɗum nokkuɗo himɓe kawritata dokkidira hakkillaji yogo hollitiwide wona noon ɗum wori yaafu yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗo en heɗade. Fayko yottaki jonte ɗiɗi ko kaltidal siñina hakkunde haaɓe hakkunde jaaleñi haaɓe e fulɓe memmodirgol ana jokkini waɗede ley laamu koro o masibaji ɗi gaɗi yonkiji kewɗi kañi e gube o kabaru ana sullini ƴiwoɓe laamu koro e bankas Ousmane Dikko.
Fa hande siñugol kawra wayde wadde baasi o wawali wartide wayde baasi hakkunde leñi fulɓe e haaɓe ley cercle koro o baasiji kewɗi martanama kumpa heedi toon ley yontere ƴaɓɓinde nde wuro Kombo ko yimɓe joom en kaɓorde caami e dow mum ana ɓuuri sappo neɗɗo ɓe wonkiji mumen heddi cuuɗi kewɗi ɗum bonnama ko heɓa e nanɗe fewde kaaɗo masiba hooreɓe dendal ngal jeeyaɓe koro e bankasi gaɗi noddaka fewde e laamu o tinno daro e darde mum fewde e salaniɓe ngal kawral ɗum o wonde baale guinat dogon andini hono ko siñina hakkunde amiri en gelle fulɓe haaɓe ko hennani kala ele muɗum e wi walde nde no daraniɓe haɓade wonɓe toon joom en kaɓorɗo ɓe dana ama saguɓe ana kaani waɗede ele golle kawral ngal ɗiɗo masibaji gaɗi capanɗe kewɗe maɓe fawarde e hewɓe egguje e gengaji mumen
e wi seeɓo hakkille en yogaɓe ko sabbinbini ɗi masibaji ɗi timmata yo saabi laamu o wala leyɗi e nokkuji ɓe kollitiwide laamu o ana hani ɓamde dabreji yalla ana itta haɓɓetiɓe yaade toon fa nata hakkunde ɗi jaaliñi ɓamɗi kaɓorde Mahammad Baba Kunta landodiri e docteur Ibrahim Eli Dikko o andinɗo kabaru ndenago keɗe ko wi
laamu mofti toon fulɓe kañe haa ɓe jiiɗi ɓe ciñini ɗerwol faa ɓe kawra jom ka yalla ndena kowara laamu mofti o lamdi ka gooni ɗerwol siñinama nga haɗali fa han kiɗalaji ne hakkunde fulɓe e haaɓe kamɓe folli holli wala hakkunde fulɓe e haaɓe ɗo kiɗalaji hakkunde fulɓe yogaaɓe e haaɓe yogaaɓe on laati fuu sa ƴeewi ɗi kiɗalaji fuu wono mbaawi tawede ɗum timmali fa han saabi leydi ndi laamu ko ɗum darake ɗo han darade paso so ɓe jetti yono soldati e maggam paɗere ɓe ɓe jeehi ɓe kaani ɓe hakkunde jama o ɓe kaɗa jama o warodirde so kamɓe jeehi ɓe mbawi haɗodirde jama warde ɗi emre nde ɓe mbawi wadde jonka jama o jooɗo haalda e homo fof ko waɗi ko haalne jukkitoɗo hani jukkede soɓe kawri ɗo ɗum ana wawi tawede ndena koɗona warde kay ɗum kamɓe laamu kawɓe ɗo e saggam uto laamu kaɓe kiɓe gartiɗe nokkuje ɓe tinno fati golle maɓɓe ɗo ɓeɗon arande ni guykaji e nambaraji ɗi fati ɓe jokkaɓe ɗum ɓe mbaylita golle maɓɓe no yarta ni
sakkiraɓe sini oɗo jiiɗi ɓeydirade famoɗo mbawi ƴewde ɗi kabaruji fuu ɗo helloji amen neno page Facebook e compte Twitter fando konde ko woni hakkillaji moɗo oɗo mbawi noddu dow ɗi numéroji ɗiɗi ɗi taw ton e répondeur capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Suutangoji e moggongoji himɓe ana jokkini waɗede ley Mali ko sakkiti ɗum himɓe hewɓe donda wonɓe fa joni e juuɗe suutuɓe ɓe eɗum waɗa tatteji ɗi fuu ley leydi meɗen ndi ley sahal ngal ley ɓalleri ndi ƴaɓɓirade ley hakkundere nde Ousmane Dikko.
Suutugol sakkitingol ngol yogol almami Cheikh Ibrahim Kanta o mo ONG Al Farouk ciwtaɗo ñande 3 lewru septembre 2018 lebbi makko o gartanoɗo suud makko wattumo yimɓe joom en kaɓorɗo cakkitimo so nanguima jaade makko ɗo andaka fa o yoppite noon nanguɓe mɓe mbajibini kana daña ko dokka e wi hiɓɓiɓe e kabaru o ɗi kabaruji gaɗi watta ɗiɗo duuɓi cakkitiɗe ley leydi men juge ñono sunkalo kone fawarde e commandant guire suutanoma ila novembre 2017 ɓenɗo waro fande ana keddi e juuɗe hitande 2016 nde du daraniɗo neɗɗaku sofi petroni kañu e sere gloria argoti ɓen hoore du jeyadinkoɓe cuutino ɗum ɓen cakkite yontere nde noon ɓe jalti ele vidéo dow ɓembe ande ɗe dardude notagol président leydi france fawarde e pape e hoore fewde oɗo kabaru noon honjotoɓe yogaɓe kolliti mbatu calɗi e ley ko laamunkoɓeɓe kuncanali hoore fa sanne ley yoppitingol yimɓe ɓe ɗiɗo torraji hewti
lebbi kewɗi joni ko golle muɗum fuɗi ɗon mokko mekka mécanisme opérationnel de coordination kafa joni ronki yaade yeso les régions ngaji Tombouctou e Kidal ko sabi bin dum sabi fandude bawde e hanbe daranade golleji mudum gawo tiagal ko bonanda wada le d'accord makko dum fa joni be torra ka hewti donki totede hakkeji mube mumin sendebu
ana buri lebbi tati joni kabotobe mokko Tombouctou e Kidal joinama e wi yokabe be min noddi golleji maji anataadi be koliti wiide dum tiagal joingol gubbal arande wangal be kabotobe cappande joyon e go'o goni e mun gubbangal ana hani no simbimbinede gubbe sinyube wobbe du koliti mettima be do rafi holare hakkune gubbe de fu be mira wiide dum woni sababu modo taadin gol golleji di e wi be yimbele sam gol do d'accord mok gawodu latike sababu taadinde golleji di ana wara e dubi didi joni yimbele torrabe li samgungol anan tewta hakkeji mabbe fa hande mok yo dabare gondo le talkur jam e deere aljindu idu hani latade sababu fabude holare hakkune gubbe sinyube talkurundu le wartingol jam e deere le leedindi
geren yo nokkudo sukabe mbarobe dubbe na himbe dum mbarobe dubbe kawru tata fa gaajo e yogabe yoddum wattu yogane no wattu yoga sini himbe kawruti nan ko hobbe koliti wiide fa mon fu holliti ko woni hakkilo mudum ka fu etawede geren wana dun tan watte yogabe koliti wiide geren yo nokkudo kutteji mbay wadde do himbe fa be dore den famu kedden Ousmane Dikko e Mumin Sendebu
le malida jorda de se badda habake dubi habake e golle du ko bori hewde fu yo bangi ete halaji kewdi kalte leihen keddana ko be cefi
le grand ngaji miden keba kabaruji miden keba wajuji du to gundam ko hewi hen so ada jogi sugula so hali dum le grand ngaji a heba hen dabare
sedi do kabaruji anan gonda hande yogaka ana kolliti ono bonandaji baddude di yimbe hewbe gonde wadde nyande fu le di do gerengaji no yaabe fowtere sidibe ibrahima andine handen do joddade gerenka do nokku be jida golle tan baddata kede ko sefi
le gerengaji kewdi be ben joina dabareji guika e golleji bandiyako tawe wana dum woni imade gerengaji di gerengaji arandi anan jogino himmeji lobbi do gundam ka din joni yo gerengaji fuytube suka ben joni kirata joddade yarde atte so dum iwi ben jidda gollude be ben jiddi hebude gundam yafudo tawe ben gollay dun ne hebataake
gonga ya ona wattu fu sukabe yitondirde sambadda ana moyi kanan honjotobe hebo ka kolliti hakkilaji en mon fu ana hani darade dande mu fa finataaji meden keddo e wonde le chuko chuko langa
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
kirabe jandaro en kabaruji gondi le region ngaji meden di dawobe do lawol bamako gaw ana metta rafi teddingol kar ngaji di benodirta kar ngaji express di adeji bamene himbe di wi mabbe di kar ngaji ana daro sanne do lawi ko be mino be ngatta kidma teaser ngaji dum gala hen dugol no nan le maji be kolliti wiide Bouba Kassen be kolliti wiide cogguti ken ana hewi sanne ya do médiateur de la république les régions sigasso wadi botu kenyen kuchala fa hollite himbe ton kabaru ko be noddirde espace d'interpellation démocratique dum on fedde humanide wullito tobe fa nda mudum fa o famine himbe kuchala no kani wadde fa kawrentin talki mubbe no yafiri sini anajidi wullitaade e de nendo jonde noga e tata bedde eid kande wadede sappo lewru décembre warorundu kar goto gompundir e mobile pamarel gotel do lawol bamako kita hedde gendi nodirtendi jalaya le commune bendugo ba kasara o wadi maybe dido barmube sappo e jiego ne yogobe kuliti wir ana nawni sanne e mabbe barmube nabama suudu docteur kita handen wonno hara nyalomo goobo hitande do nenno do jata alislame do kabar mudo nyalomo handen o golle wala li malifu e mangal mudum ka joddi wo Allah hollu en mo wuri tawe en beedi en uitaake jam warta li leedi meden micintinde on sembe kabaruji di sakiraabe nenno li basiji guj basiji ana jukkini wadede li lamu kor o fasi tawa kaltidal sinnama hakkunde haabe fulbe yobe kor e bankas o kabar ana wembi dum en sanne sutongoji ana jukkini wadede li mali le wakitiji cakitidi suutabe fa joni ebe ngoni e juude suutobe be honjotobe kollitiwide lamu o ana hani humjande dum hore yalla ebe keba yuppitede sakirab do kadudi di kabaruji ka kedde hedade yewtirande ana wonti wassalam